kore onkore rebiganye yo bisumulure we bakara upange we kubo buri debi jisenesi simuka we katonda tonye sekuba abalungi nababi balembeka oli mulungi wetososola wasukuluma oli mulala nali nage ne wakula puliriza labanzi kakanye nzuno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye nzeno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye kitange nsaba osisinkane bemba musibe osumulule nemukizikiza bomulisize jendaga sizikirira ndi muzibi amaso gaziba gabikule nange ndokolebwe bero mukono ogundagirira bumva ku sisimatuka nzuno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye nzeno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye bambi mpuliriza I've tried everywhere nembura sisobola kuba wogwe botali wamanyi the times that I pray wantegera nze gwe gwe manyi kiba kisakyo for me to survive pulira byokolera banja bakusinza nage atakwabo otarani namala kontya gatoli nage nzuno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye nzeno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye bebuchenkero mukisa mu mikono omwoyo gwange gufulu gw'abalwanyi gye ntambulira gye mpangalira bebuchenkero mukisa mu mikono omwoyo gwange gufulu gw'abalwanyi gye ntambulira gye mpangalira jagala katondo ndabe Oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye nzeno jagala katondo ndabe nage kulabe oli mulungi munkola bakujulira necho kirabye